Lightning and Thunderstorms. Somali. Text from the Are You Prepared booklet by the CASS North Dakota and Clay, Minnesota Emergency Planning Partnerships, adapted with funding provided by Fargo CASS Public Health through the City's Readiness Initiative and funding from the Specialized Information Services Division of the National Library of Medicine. It was last reviewed in 2008.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivatives License. This is a Healthy Roads Media project.
Danabka iyo roobabka waa weyn. Hadii aad onkod maqasho, waxaad ku dhowdahay roob duuf leh oo kugu dhici karo danad, biriq. Tag gabood badbaadsan isla markiiba oo ka dhageyso raadiyaha iyo TV-ga. Macluumaad iyo awaamiir hubi inuu shidan yahay raadiyaha cimilada ee NOAA. Markuu roobka duufaanka soo dhawaado, ka saar qalabka korontada oo demi qaboojiyaha AC. Iska jir adeegsiga taleefanka ama wixii koronto ku shaqeeyo, qubeys iyo biyo midna ha isku furin. Haddii aad duurka joogto, gabood ku hoos gal geed gaaban. Haddii aad doon saaran tahay ama dabaalanayso, dhulka isla markiiba tag oo heel meel gabood ah. Haddii aanad heli karin meel aad ku gabato, tag dhul hooseeya meel banaana oo ka fog geedaha biraha dhaadheer iyo wixii bir ah. Ka dalloobso oo gacmaha saar jilbaha madaxana dhexgeli, hadduu jiisan dhulka. Markuu roobka duufaanka ahi dhaafo, ka fogow meelaha uu wax yeelayay. Ka dhageyso raadiyaha ama TV-ga wixii macluumaad iyo awaamiir ah. Haddii uu qof ku dhaco danab, qofkaasi koronto ku qabsanaysa ama laha oo waa la maareyn karaa si loo badbaadiyo, wac 911 oo si gargaar degdeg ah. Xirfadaha gargaarka degdega ahi waa qiimo badan tahay, markaas hadda baro. Ka fiiri buugga jaalaha liistada kuwa bixiya casharrada gargaarka degdega. Xusuuso haddii aad onkod maqasho, waxaad ku dhowdahay roob duuf leh oo kugu dhici karo danad biriq. Raadso meel gabood ah isla markiiba.